kulula ungabi nathemba ngekusasa lakho ma konke kuhamba kahle. Kodwa uma ngihambe kahle kungangena umoya ongabi nathemba nokuphonsa ithawula. Futhi asithembe ukuthi ilokho okuvese kwenza izinto siphephezeleke phambili. Ngikubingelele, kwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibono Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Sange saxoxa ngalunye usuku ngomuntu owayesethestamente elidala, uJobe, okwathe imeni esazinzima, owayingcengca kuzo, nokho wakwazi ukuphila engamsola uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi, kwakuye kushuba impela, ahlanganisa imhlathi, futhi ngiyakholwa ukuthi kwezinye izikhathi kwakuye kwehle nenyembezi siqathake mina. Nokho wayekwazi ukuthi athi ngokuba uJehova uphile, uJehova uthathile, malibongwe igama likaJehova. Futhi indlela eyodwa ayekwazi ukuma ekulahlekeleni kwakhe isithunzi sezinga lakhe, ngomndeni wakhe, ingcebo yakhe, cishe konke ayinakho. Hlehlehle ake sivumele yena asitshele ukuthi yiphi le ndlela eyodwa ayikwazi ukuma ngayo. Job 23 verse 10 kuya ku 10. Ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile, ngiyakuphuma njengegolide, unyawo lwami lunamathele ey'nyathelweni zakhe, ngigcinile indlela yakhe, angiphambukanga, angichezukanga emyalweni weyindebe zakhe, ngiyibekele amazwi akhe kuney'miso zami. UJobe wakwazi kanjani ukuphila abekezele, abekezelele inhlupheko zakhe ngokugona a-embrace imiyalelo kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu phezu kwezimo zakhe, phezu kwey'nhlungu zakhe, phezu kokugxekwa ngabangani bakhe, phezu kwakho konke. Mna nawe uma sihlupheka sivame ukushenxa ezwini likaNkulunkulu, sifuna ukuyiphatha kabi futhi sizibe imiyalelo yakhe. Ukuzibekela, ukugcina, kuchaza ukuthi kuyinto eligugu kuwe. Amagama lawa ajulile uJobe awashoyo, ngizibekele amazwi akhe kuney'miso zami. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh sobu zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngangena kuSpotify noFacebook page yethu, ngenjalo sidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Igama linye ozolibhala lithi izwi elifresh.